Tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pāhorangi nā te ropu Speak Māori, hei āwhina ia koutou ki te ako i tō tātou reo matahiapo, arā, i te reo Māori. Nō te ropu Speak Māori te mana whakairo hinengaro ki ēnei pāhorangi. E toru ngā wāhanga o ēnei pāhorangi. Tuatahi, he whakamārama we te reo. Tuarua, he kiwaha, he whakatau ki. Tuatoru, he tauira kōrero, he tohunga reo. Nō reira, kia areare mai ngā taringa, whakaoko mai, whakarongo mai. Kia na nāo atu ai te reo ki tō whatumanoa, hei oranga mōu, hei oranga moto whānau. Nō reira, kei aku piki kōtuku o te reo, tēnā koutou katoa e mihi atu ana. Nā, ko wai o tātou i Rarunui, e Rarunui tonu nei i ngā huatanga o te kupu Taia. Ko wai hoki o tātou e pōhehe ana he hāngu te Taia. E hoama e hara i te hāngu, engari e whai ana i tā te rerenga hāngu whakatakoto. Ara he e, kei mua i te kai kawe i te mahi i roto i te rerenga, a me mātua whakakore hoki i te i, i te kī rānei i te rerenga Taia nei. Kia pēnei, ka Taia e ia te maungara te piki. Ka Taia e ngā tamariki e ngā pukapuka te pānui. Kua Taia e mere tōna ingoa te tuhi. I Taia e ia taku rorohiko te whakatika tōku waimari e hoki. E Taia na e koe e hoa, hewai anō tāu he whakapono. Nā, koe nei ngā momo hapa e rite tonu nei te rāngona i te wā o te kōrerotia o te Taia. Ka Taia ia te maungara te piki. Ara, kāore, he, e. Ka Taia e ia te maungara te piki. Tuarua, ka Taia e ia ki te piki i te maungara. Ara, kei te whakahuatia, ngā ki me ngā i. O tira, i roto i tērā tauira tuarua rā, ka Taia e ia ki te piki i te maungara, me whakakore i te ki. Ka Taia e ia te piki i te maungara. Te pai ngā atu mena ka pēnei kē te whakatakoto. Ka Taia e ia te maungara te piki. Koe rā tā te tātua pango whakatakoto i te reo. Nā, nā te mea e hara te Taia i te hāngu, e pai ana kia kī koe me Taia. Te nuinga o te wā, kāri te pai, kia whakahāngutia te kupu e whai ana i te me. Me kōrerotia, me patua, me tunua. Kei te he katoa. Engari anō te me Taia, kei te pai, nā te mea e hara i te hāngu. Hei tauira māku. Ki o whakaaro pāpā ka Taia e au? Me Taia, kei runga i o pokohiwi te mana o tō iwi. Kāre au i te whakapono ka Taia e rātau tērā kaupapa te pīkau. Me Taia, he kaupapa nui tērā. Mōhio tonu mātou koe nei te wā whakamutunga, e whai wāhi ai mātou ki tēnei hui. Nō reira, me Taia e mātou a kounga, me Taia e mātou a tuawhiti, me Taia e mātou a hiranga. E hoa mai te wā e ako ana tātou i te reo, he ua ua whakamaori i tā te hunga matatau whakamahi i te he mataku nōku. Nāwai nāwai kā taka te kapa, he rite taua momo whakatakoto ki te nā te mea he mataku au, ki te nā te mea i mataku au rānei. Anei e tahi tauira. Kāre ia i rata ki a koe he kata nōu ki wana kōrero. Kāre ia i rata ki a koe nā te mea i kata koe ki ana kōrero. Kāre e kore ka matareka te iwi ki a koe he humārie nōu. Kāre e kore ka matareka te iwi ki a koe nā te mea he humārie koe. Kei te pirangi mātou ki a koe he ringa raupā nōu. Kei te pirangi mātou ki a koe nā te mea he ringa raupā koe. I toa a Usain Bolt i te kotahi raumita, he tino tere nōna. i toa a Usain Bolt i te 100 mita, nā te mea he tino tere ia. Taira wāke ki ēnei momo whakatakoto i te kōrero nei e hoama. I kawea o taputapu ki roto, he mataku nōku kei uwaina. I raru te hui i a koe, he upoko māro rawa nōu. Kāre au i pai ki a rāua, he whakaputa mōhio nō rāua. Menga rerenga whakakahore e hoama, ara ko te kore te kupu whakakahore. Whakarongo ki e nei kore nei, kia mōhio ai koutou me tuku koutou i te kore ki hea. I ngaro au, he kore nōku i mōhio ki ngā huarahi o te rohe nei. Nōu tōu nā mate, he kore nōu i whakarongo. Kai toa hoki rātou, he kore nō rātou i āta whai i ngā tohu tohu. Nā, ko te kīwaha mo tēnei wiki ko tōna pai nei. Tōna pai nei. E rite ana tēnei kīwaha ki te wairua o tēnei rerenga nei, ara i āhua pai. Me ki, e hara i te mutunga kē mai o te pai, e hara hoki i te mutunga kē mai o te kino, engari i te wainga nui o era momo whakaaro e rua. Ko te kupu āhua pai te makau mo wainga nui te tōna me te nei. I nā noa atu te huhua o ngā kupu āhua e tāia i te whakanoho ki wainga nui te tōna me te nei, engari ko te kupu āhua pai te tino. Kia te huri ake tātou ki ngā tauira. I pēhea te konohete i nā pō. Tōna pai nei. Kei te pēhea tō kai. Tōna pai nei. I pēhea te hui. Tōna pai nei. Kei te pēhea koe i te rā nei e hoa. Tōna pai nei. E, he paitana tāne hou. Tōna pai nei. He haunga ārotona. Tōna haunga nei. Kei te pirau te āporona, ai, tōna pirau nei. He mōhio anoa taiahu ki te kōrero Māori e hoa? Tōna mōhio nei. Nā, ko tētahi o ngā rautaki ako, e whakatairanga tia nei e ahau, kia tā whai tātou i te āhua o te reo o te hunga matatau. Koe nei te tikanga ako reo a ngā tamariki nohinohi, ka whakarongo kia tātou, ka mātaki i te kore o ngā ngutu i te rere o te tinana i ngā whakaaturanga mai o te kanohi. Nā wai rā, nā wai rā, ka puta he reo i a rātou e hanga rite ana ki o tātou. Nā rungi i tēnā ariā kia te huri ake tātou ki te whakarongo ki te tohunga reo nei o te ao kohatu. Ara a te auwe Davis he kuia no Ngāti Maniapoto he tohunga reo. He tohunga raranga anō hoki. Nā tuatahi ko ana kōrero mo te hunga rangatahi e ako ana ki te raranga i ēnei rā.
Kei te tino kaha rātou ki te whai mātauranga, aranga, ngā rangatahi mōhiwana, hei rato i ngā huatanga mō ngā mahi, daranga, ngā mahi, whatu, mērā mea. Kei te whai rātou i ngā mātauranga hoki mō te tiaki i ngā taonga pērā, i ngā harakeke, i ngā kiekie, i ngā taonga pērā. Kia mōhio anō rātou ngā mea whai ane i te mātauranga mō ngā mahiraranga ki te tiaki hoki i e rā taonga. Kia otia i ho rātou tūmanako.
Inai nei e kare mā kia te huri ake tātou ki ngā pūmahara o te auwe Davis ki tōna hoa piripono, arā ki te ariki nui, ki te ātairangi kāhu.
Kāre iei ngare-ngare mai i a mātou, arā i ahau kia mahi a ngā mahine. Ka taku mōhio hia nei a ki kērā mea hei tuku māna ki ana manuhiri nā ka mahi a iau e hara i te mea ko hauanak. Ko e te hia tu mātou ngā mea mahiraranga ana. Te mahi atu e rā me hei koha māna ki ana manuhiri. Ka rei e ngare ngare mai kia mahi. O enua ko mohi o tuku e hia hia nei a ki e rā mea. O enua he kete Ei, karau mo he wana ki ngā ingoa Māori o e te heo ngā mahi e mahi ane mātou, ngā wall hanging se mahi ane me rame. Hoi anō he mahi toi he whakātura. Karau mo he o hea te ingoa Māori o e rame. Hoi anō ko tana, kona tana rangi Māori e, i ngā mea katoa. E kore e tae au te kōrero moana āhuatanga katoa, engari ko tana tino kaha ki te tautoko i ngā mahi Māori tūturu. Ngā kia tika te haere o ngā whai kōrero, kia tika te waiata i ngā waiata, koe rara ana kōrero kia au ana no hotahi māu, kōrero tinihanga i e te iwa. Tūtana tūmanako kia kahatanu tātou te iwi Māori ki te pupuri i ngā taonga Māori. Ara e harai te mea ngā taonga ki te ākanohi tiāne, engari ngā taonga tūmanako tiāne tātou i roto i ngā mahi Wairua, i roto i ngā mahi Orunga i te mara e mērā mea katoa. Kia kore e ngaro e tukuna rāne e tātou kia takahi e te pāke. Te mea nui pēkei roto i tōku panawa, ko tana kaha ki te pupuri, ngā taonga i tukuna i hoi o tātou mātua tūpuna. Tana kaha ki te akiaki mai a mātou, kia mātou ara tōku whakatupuranga, kia kaha ki te awhi i ngā rangatahi, i roto i ngā mahi toi, tano mōhio mai, i taku mōhio, koe rā te mahi mōhio anāhau nei i roto i āku mahi toi. Nā mōhio anaia ki ngā wāhine, mōhio ki ngā mahi karanga, mōhio ki ngā mahi waiata, mōhio katoa anaia ki ana wāhine, mōhio mō erā mahi. Kā rei e mea mai pēnei mai kia au māko hei, māko hei weiata, māko hei mahinga, mahinga ranga, māko hei whakahaere ngā hui. Hoi no, tāku, mohenga mai kia au ngā mahi e kōrero ake nei au, mōku, nā he wāhine anō, mahi anei ana mahi mō e te hi atu āhuatanga i roto i ngā pēhitanga i runga i āia. Koe rā tana, i roto i tōna manawa pēa, tana mōhio, anā te mea pēa he ariki, mōhio tonui a tēnei māna hei tahi te marae. Nā ko tēnei nā māna hei tananga ngā whāriki mō te marae, ko tērā māna hei tunu ngā kai. You know, tana mōhio, kei kona, koe nā tūturu tōna āhua, tana mōhio ki te tohu, ngā mea mōhio ana ki tēnā āhuatanga, ki tēnā āhuatanga, ki tēnā mahi, ki tēnā mahi. Tino mōhio ia, e kore rau e wareware tia tērā momo, wahine, tērā ariki, tino kaha, ki te tuitui, te iwi, hakoa Māori, hakoa Pākehā, hakoa Nohea. Pau katoa mai aia ki raro i tana, iana whakaaro. Kia pai tetehi ki tetehi.